jamfg.com. am praising, for he is good to me. The Lord is good to me, for he is good to me. The Lord is good to me. Nami bukwara moje dema, ibukwara moje dema, moje dema, moje dema.
Now Ekwesu o na agbo oja nefu abughi nomi m.
kwesu na njoti ya ana agba mba nefu abughi meri ekwesu ana agba oja nefu abughi lomi ekwesu na njoti ya ana agba mba nefu abughi meri. Oh yes,
Jehovah bota bara mburu mburu ekwa gariatu. Jehovah bota bara mburu mburu ekwa gariatu.
Oh yes,
Jehovah bota bara mburu mburu ekwa gariatu. Jehovah bota bara mburu mburu ekwa gariatu.